Nhlanani ngipapatiswa ngingena lesonto Nhlanani ngipapatiswa ngingena lesonto ukubesadansi Nhlanani ngipapatiswa ngingena lesonto Nhlanani ngipapatiswa ngingena lesonto ukubesadansi Nhlanani ngipapatiswa ngingena lesonto
Oh,